created with free version for non-commercial use.
Ebile go a kgatlhisa le fa ka dinako dingwe go ba tsana go go tlhaloganya dilo gonne ba sa le bannye fela a buti kgotsa ausi wa boammaaruri ga felele monna we pelo ebile o matlhagatlhaga go mo ruta dilo tse a sa di itseng leinane la rona la gompieno le bidiwa tlhokomela seo ga
sejeng
re le tlisetswa ke DG Mare Trust le SABC Education. Kgaitsadi ya ke o montle go gaisa o na le monyebo o montle ebile o tshegatshega ka sengwe le sengwe pele o ne a sa nkgatlhe jaaka a na le monnye thata ebile a robala thata mme jaanong go botoka gonne o a gagaba re kgona go tshameka mmogo ka dinako dingwe mama o mo tlogela mo tlhokomelong ya me fela seno se nna bokete gonne o rata go ja sengwe le sengwe se a se tshwarang ka gale ke tshwanetse go dula ke morakere
tlhokomela seo ga se jewe
mme ke se tseye mo go ene ka gale re tshameka monate mmogo bogolosegolo fa re tshameka motshameko wa go paka ditopisi fa ke di paka ene wa di diga simolola go ja ditshamekisi ka gore ke tshwanetse go di tsaya mo go ene e ne ya re mo nakong e e sa fediseng pelo ke fa a isa nngwe ya ditopisi ganong mme ke be ke tshwanela gore ke re
tlhokomela seo ga se jewe
ga bua mosimane kgaitsadi ya ke ka gale o dula a dira sengwe fa a sa tseye kuranta a e bataganya fa fatshe o tsaya ditlhako tsa ga mama o tshameka ka tsone fela mo nakong e e sa fediseng pelo o tla ba a di isa mo ganong mme ke tla be ke tshwanela gore ke mo rekere
tlhokomela seo ga se jewe
kgale mo mogolowe e ne a re letsatsi lengwe le tlhabile mama a re
a re tsweleng kwa ntle re iphukiseng phefo
mama o ne a re a lela kobo mo tlhageng mme nna ka ya go tsaya ditshamekisi tsa kgaitsadi yake gore re tle go tshameka mmogo fa mama a tswelela a dira tiro ya gagwe mo
created with free version for non-commercial use.
Kgaitsadi yake o ne a latlhela setshamekisi kwa botlhaba jwa tlhaga mme ra gagaba mmogo go se latela ke ne ka mo tlogela gore e nne mofenyi re ne ra boa ra se latlhela gape lekgetho la bobedi mme ra boa ra gagaba mmogo fela e ne ya re nna ke a fitlha fa ditshitshing tsa tlhaga ke fa a ema mme a leba fa fatshe o ne a tsholetsa sengwe e ne e le seboko se se kima se se pinki se ntse se bokunyega gonne se ne se sa rate go tsholediwa o ne a se diga a boa a se tsholetsa mme kwa bofelong a se isa ganong fela ka lesego ke ne ka fitlha ka nako a ise a se latlhele mo ganong
tlhokomela seo ga se jewe
ka mo kgalemela mme morago ka mo thusa go se busetsa mo tlhageng kgaitsadia o ne a gagaba jalo mme a kopana le lekgapetla la sebokolodi fela e ne ya re pele a re o le isa ganong
created with free version for non-commercial use
temfo o ne a bona serurubele se pagame setlhare sa keresemose mme mo lekgetlong leno ga a ka dira jaaka gale go na le gore a se je o ne a se supa fela mme a se leba jaaka sefofa fela mama o ne a makadiwa ke go utlwa re didimetse ka jalo o ne a tla go lekola gore a re siame o ne a mo fitlhela a lebeleletse serurubele a tshega a ntse a betsa-betsa matsogo go betsa matsogo go ne go dira gore serurubele se tshabe mme ene a sale a lela a se llela
ke nagana gore ke nako ya go nwa tie ka dikuku
ga bua mama re ne ra boela ra ya go tshameka kwa kobong fa mama a ya go tsaya tee le dikuku kwa ntlong mama o ne a ntetla gore ke tshwarelle nna ke kopi ya tee fa a nwa ka gore o ne a sa kgone go itshegeletsa fa e ne a ne a tsere kuku a tshameka ka yone a sa eje
goreng a sa je kuku mama
Created with free version for non-commercial use.
Ga eje ka gore ka gale fa a re o ja sengwe o molaela gore a seke a seja ka jalo o nagana gore le kuku ga e jewe
ga bua mmagwe a tshega
ka jalo o tshwanetse go mo tlhalosetsa gore kuku yona e siametse go jewa
ke ne ka itira ka re ke kuma kuku ya gagwe pele ke mo ejesa gore a bone gore ya jewa
ee ya jewa
a mo raya a ntse a mo tshwaretse kopi ya tee gore a digele
ebile se sa nowa
monnawe o ne a dira fela jalo a ja a ba a digela mmagwe o ne a mo a kgolela tiro e ntle ya go ruta monnawe dilo tse a sa di itseng leinane la rona la nna lebale le ile bokhutlong la gompieno le ne le bidiwa tlhokomela seo ga se jewe a o ne o itse go buisa le go tlhabela bana
dinaebarutwana
ba ba botoka ko dikolong story power tlisa maatla a leinane gae lenaneo le re ne re le tlisediwa ke DG Mare Trust le SABC Education
tsenela kgaisano ya dipuo dintsi ya nna lebale ya go tlhaba mainane ya story boso mo kgweding eno ya lwetse se o tlhokang go se dira fela ke go tlotla kgangkhutso ya Aforika Borwa ka puo ya gaeno fa o ka tlhaba leinane gona o tla bo o elole o ka ikgapela madi a seatleng airtime dikepese le dibuka go tsenela romela voice note ya kgangkhutso ya gago kwa nomorong ya WhatsApp ya nna lebale ya 076 920 6413 076 920 6413 gongwe o ka tsenela online mo www.nalibali.org gongwe www.nalibali.mobi
dikgangkhutso ga di fete metsotso
e le meraro kgaisano e buletswe dingwaga tsotlhe go na le melawana le dipeelo
created with free version for non-commercial use